Welcome to the Diddy Prince. Nine binders and umbap, kaden niggas a gosh.
Why not?
Hey, you're good.
Soldier boy.
Tuaba kucha.
Kisa malayms in the divan gamma lines. Ipa kodro, nipasa medu finger, niku dula koka mbo. Mbo inesha kwa tiyama, no game singa choke drodo. Ni jumping ama njuche kashi sanga kambe nono.
Nina mabazi ya matenda, uza duala soko monya. Sunga nika tendine murilo wa donya donya. Chipino sipompo wala suza kani ona. Magelo wa seguka munga ni tombo tanua.
Na wakabisa maflozi ya ripa muriro. Teti wanti nye bro, wari ya zero. Na wachale SQ, komi the hilo. You piss me off on a zangarero.
Oh gosh, jira singa ende no gas. Solo sini lipole boba ipasa juice last. Keep your advice, nebolo chaye advance. No friendship or business, inifuna check cash.
Sokolo ki, na sokolo kamonga fit. Wakanuona mafada wafuna yama sweet. Better tiri pena, shkud mu black tint. Bato na isi back off, you are not fit.
Lechoma mugago, munga njine makaveri. Bakumbwa lifestyle, ya shkud do it very. Siringa kupase juice, wambele wesi breni. Hii ya kubaba munga njala ya kuseni.
Manduja nivela sweet. Munga ni sugar, keep fight bambara, tizi wa wakusunga. Selevo siku kwa munga stivo tiripambunga. Mkama juwe guy, but usuwa na yaunga.
Unalikana batini na kuja po my lips. People change like a put table sticks. Kuza sirimu mweni baila biti. Nina bwela kuchinja ghetto na street.
Nochi weleshi dripu iwa pesha mita. Imwe mwini kuwaye munga chitumbu wa frita. Numesa kuji with you munga ni mazik. Chechengeleza usa pwala la munga ni aisha.
Nikuja mala pavagai na mbozi mbela geni. Kalapa ni supute deteleka ni tobele. Kupiti siko letela shipute stinga sobele. Nina damage a beat, producer ni ya 7.
1-2-1-2 ni kali testa mic. Levo si kugwa iripa mamba munga ni kite.
Nila pila starta palebo pangare Nike. Nishaina papiti munga ndine spotlight.
Kuna kulibe beef uza peza kwa chihuahua.
No chuala lalale kani watambise tiawa.
Shkudu taipe kinga ieve tapaya.
Soja boy sivanga tige number wafana. Yeah, naibinda za kuchalu. Charlie Young, Big Boss Washtar, Big J, Kaden niggas, yeah.
Boss King Ipangombe, G Steve, Ryu J, why not?
Slim Touch Puffy Limba, Igemu no Jimba.